koma wano. Tutandikira wano. It's just the beginning. The tukoma wano.
Kumanyisa mukwano byotamanyi.